Bwana Yesu,
naomba uweze kushinda.
Bwana Yesu,
wewe ndiye mwokozi.
Bwana Yesu,
naomba uweze kushinda.
Bwana Yesu,
wewe ndiye mwokozi.
Bwana Yesu,
naomba uweze kushinda.
Bwana Yesu,
wewe ndiye mwokozi.
Bwana Yesu,
naomba uweze kushinda.
Baba Bwana,
hakuna Mungu mwingine.